Diwa ndivuka ngendixukuqa ndimbimbithwa ngumvandedwa ukuhleleleka ngangokude umxhelo wam waxhwaleka ukungcungcutheka liqhala elizalwa indlala nangona kunjalo andikwazi ukugcwala nakuba lempatheko ihlala indinyala indinyokonyela kwintsunguzo ezimnyama kwezondlela zasemundi ndizihambe ngomonde wefutho ndikhangela lutho ndingenanto esandleni kodwa ndiyiphethe ngokwasemphefumlweni eso isisipho endasiphiwa emaxesibeni xeshikweni ndibuye ezintabeni oboyibubuntu obunenzondelelo yembongolo obutyhala ngesivuba kwintsokolo endenze ndangumfoli lunga nangona ndilibunga kukungondleki kuba iintsuku ziqengqeleka ndisitya isonka esimkhuma ndilumela ngendubela ukuze kube kanti ndiyisile into eyaphantsi kwempumlo kungekho luphumlo ndisoloko ndibilile ebusweni kukubhakwa ingqatsini yelanga kule ndlela ndiyihamba ngokuthula ukunyathela ndiphephana nabafuna ukundithathela ndiphendla ndiphengulula ubomi kula mathuba nqabo kweshumile nkawuza kodwa ndiyazi umzingisi akanashwa wayesakutsho umanyawuza ukuba ze ndize ndomelele nakuba ndashiywa ngubawo ndisadla amabele lo mazwi andiqeqesha ndakhula ndagqwesa ndathwesa nezidanga ngolu lwazi ndinalo ngezandi ndisenza nomculo omnandi okatshelwa ngamazwi
mna ndiyindoda ezizamelayo ndisebenza ngobusuku de kubethu valo ndivuka isebenzela iintlantli zayo noma ngenye imini ndizokhwelisa usapho mna ndiyindoda ezizamelayo ndisebenza ngobusuku de kubethu valo ndivuka isebenzela iintlantli zayo noma ngenye imini ndizokhwelisa usapho
ndingumntu ohlala esisisulu sendlala nangona kunjalo andinakukhala kule minyaka ndiyiphile ukuza kufika kweli bakala ingaba eli lithongo lonomathotholo elidala ingxolo ukuze kuphume uhili kwingcongolo ndinguthikoloshe xa kaloku ndingabonakali ekuhlaleni de iintombi zindilibale nokuba ndingumfana okhoyo njengebanjwa kwintolongo zasexesi iingcinga zam zobulolo zihlanjwa ngentshongo ngokutshaya impondo kubhalwe imibongo ngumbathane nomjoli andihambi zigodlo eyam inkonzo kukukrasa kulo mboko kwidabi lokholo de imazi zohlobo zizimanye noqobo lwenkabi zikhonya kwiintlanti zokhokho abazali bam abonwabanga noko andisazi nokuba ndisenazo na ingqondo awusaboni isihlwitha senwele kule ntloko ndiyayazi ubuncoko bam busoloko buvakala kumaxhoba enkanyamba ahlwelwe kukukhanya kwisimbonono sesikhalo ezincombolo ziphakwa ngunoxolo siluhlanga olufokotho luhlala lucofa okwabantwana bentlontwa sisinana somxhosa isandla sona ndisiphiwe nanga namagama uyawabona aza ngokukodwa ukuba uqhamata uyandonga yiyo loo nto ubomi ndingenabo ndisoloko ndinentloni liphango ubuhlobo endinabo bundondla ezimbambo zikhoboka koluhambo luniqoba iinyawo zisopa entlango ndingasenalo nekhaya ndikhokhoba njengobawo ukubona kwamathambo
mna ndiyindoda ezizamelayo ndisebenza ngobusuku de kubethu valo into ndivuka isebenzela iintlantli zayo noma ngenye imini ndizokhwelisa usapho mna ndiyindoda ezizamelayo ndisebenza ngobusuku de kubethu valo into ndivuka isebenzela iintlantli zayo noma ngenye imini ndizokhwelisa usapho